Nairobi, Naivasha, Nakuru, Naisuku, Mambaka, Kisumu, Malindi, Mombasa, Machakos, Nazungu, Kambaka, Ukolamu.
Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi.
Kuna kwela na dai kwenda na mitsi mi. Kwa ndaini na vela chingri miss to me. Kwao ni Mandera but you stay silly. Na leo ni na hela bana ndio mana miss to lee. Ruka ndani ya benzo ama ndani ya miss to be. Wendo my miss to be nikiwa my business. Sio kama ni mchezo mina kwaga na mystery. Zingine ni risky mina piga my biscuit. Lakini leo twende Mombasa ni raa. Bikini leo tuoke na dasani ma. Kusini twende pande za Diani kwa. Kwa kina Halima na Amina.
Nairobi, Naivasha, Nakuru, Naisuku, Mambaka, Kisumu, Malindi, Mombasa, Machakos, Nazungu, Kambaka, Ukolamu.
Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi.
Kona left, kona trophy, right gold medal. White fresh kicks, K-Swiss, summer label. Mtani tuna stepping, itu penye dust, ime settle. Ana mezo streets, mini ether. Illicit kama liquor, nina tool schedule. Ingine ni illegal na ni lethal. Clock 7, menitatisha, ngusha mlena job chachisha. 4 rounds kwa chest, tatu zilikuwa kwa kichwa. Limit kwa sign ya no smoking, in kwa shashka uko makini. Even usa short notice, akadai kwenda na mimi. Kitu na need fast, sijui, but must ni maombi. Ana cry ajali, hakuna must kwa plot ya kisha there's little time left na tuna match to accomplish.
Nairobi, Naivasha, Nakuru, Naisuku, Mambaka, Kisumu, Malindi, Mombasa, Machakos, Nazungu, Kambaka, Ukolamu.
Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi.
Misi bongi waongea nao. Hama nibu ameshindwa kitu gongea dao. Na mesha toa short boss anadai ku drop top. Come show, come slow, I know my way around. Mini ko busy ya ni mapenzi. Nalipa bills ya ni spending. Juni Gucci tees mguni Fendi. Kama sivo baki uchidi iwe standi. Na mrombo sanga Mombasa breezy weekendi. Na natwanga zile vitu mina kwanga nazo. Niko strapped kama kawa mini thug bado. Msupa napenda Islando na napak dago. Ana shanga mulia nkondogo na nimepak frago.
Nairobi, Naivasha, Nakuru, Naisuku, Mambaka, Kisumu, Malindi, Mombasa, Machakos, Nazungu, Kambaka, Ukolamu.
Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi.
Nairobi, Naivasha, Nakuru, Naisuku, Mambaka, Kisumu, Malindi, Mombasa, Machakos, Nazungu, Kambaka, Ukolamu.
Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi. Anataka kwenda na mimi.